I want you to stand up on your feet. And you're going to help us praise God. Amen. It says, "Sohlala sihamba naye." We'll always walk with Jesus. I will follow him wherever he goes. Sohlala sihamba naye nsuku zonke nezikhathi zonke. Sohlala sihamba naye kuze kube ngunaphakade. Sohlala sihamba naye. Come on, let's walk.
Nsuku zonke nezikhathi zonke.
Sohlala
sihamba naye
kuze kube.
Sohlala
sihamba naye nsuku zonke nezikhathi zonke.
Sohlala sihamba naye
kuze kube.
Sohlala.